alisi chonaza alisi nyabo zeruachi mokwano numyotyo oliomwana esimye weyesi babo nateka kechitambara nakasao keakapika natambura kaungezi norama ha omwana aterete tumu aya osage bosite pomo baba kusawa munano lwesande natukayo nze kutana sange nga mulinzeko tebalwa kumutwala wezawero munano olwo nevayo nezitye bweru nentula kumadalawo nennindo mwana nenninda atenga bwendowooza nti oba takyaze olwo nembula okukaba ate wezawero munano olwo nevayo nezitye bweru nentumayo musajja oyo akuma ku mulyango kubanga osanze omwana eyo omulungi omweru omumpimpi alina ebiseera ku nsingo mugambe tino muno ali eyo akulinze nnyo era agenda mangu omusange muno ali eyo yekka obutanjawuliraga baba ekimberembere baba ekyenyuba kyenkukutira nze baba ebooliba omulwadde baba sirikuleka baba newaddeyo okupanze naawe nyuma nyuma te baba nyumanyo baba ekipatapata baba alisi wange baba kyenkukutira baba obutanjawuliraga baba kimberembere baba ekyenyumanyo baba ekingorongoro baba Come on. Come on.